Lukreni, eya kwa nyase masani ya basta Spanish fo intem bio anopei. Na mintumi ye unu se jim e nyaye ya na. Awa chirigu ahomaso. Midaswara ewa apawa Spanish ntontofoku mei eye ebribia. Mini unyabere magasya eba hano. Na miwe free sa enyum tia wabia na watu mami ino. Nensu o sedi emna meniji hon. Na samu afra no sezi unyi na enyini mwaware wari. Eya meti wonka na miwe mwa nopeye ena mihunu Joseph Kumano. Na fi aye mibibipa na nukweni meni ejise mihunu no. Na fe mewa samba kubia metu miakano wa Spanish mu. Mupese motia na hallelujah. Mire rinfisa asemu no da. Brebi na mipese obaibia na sunesi etiemi. Sese ebia na mankani nyine yi wahunu. Nenso diya mekai ni ye pa eye oye eyampa. Tieme ti oye na fe muma muri rinfida. Gloria adio. E mwa mwa keke.
Oh, I've had the opportunity to be down.
Oh, minya kwa emeko ahinkro numu. Mexico City, ene wa onko kasa ya woho, seni ya menijie. Na mita, nami wa Finland, miba hachiri ino. Na emre nina ekae mibra na mini Finland niba kumebi e kasa. Wadimiko wabibia wafuruho besani. Omaimbiara ewa ono ana jine. Me, muti nijie eno. Mibene adie ni dodua na, muti ni yii. Eneno. Sa oba kumeyi na oye nipakuro kuruwa ni huo fe. Nenso na otisemi no pese okasa pa na asichire nino na okasa ntentem pa na asichire nini ntumi enkane ntentem yi sedye na oba no pese okano. Na ujina hwa na nenima breko okase midi mkrofono ewa Babylon.
But you know, I've noticed that all the
Nenso unim, mahunu se wano manu yina eto nyomu wa brofumu, enklama bubomu wa brofumu, emofresu ewa brofumu. Mintumi unu adekura ya haye, nenso, ye mubiara ejini se ye nkasa enebe ye mfinishi api mahini yinu mu kasa. Ane, nenso, yena yenya honkron krono, eyenukure efuse ye wa osuro kasa. Yewo onyabare maruru ewo ha anopei aban ana musifo a ofri Washington megidi se osomen ewo mpani enum ana ensiase mpani nson na munim se de meho eyeme se megina sa apayi so ekasa na obarima otisei etimachi nenso na dance ene yesununkoma me na ne titru ebra ono megidi se na oyeluteni se memfume ya Ebe ye Catholic ni ana luteni na okase ono bribi eti se owiawia wontumadansi ewo Pentecost nse mu biase na osori jina ho echi no oko aporuchi ananim abra oduru ho no ewade sane ne so na oshira no ase ejini se otumi ka kasa hodo obe enson na obo modin se obe kan fofo anya adjuma Afi obo modin bio anya adjuma na misusu se obetumi aka Spanish te se de muni na mutumi ka no enti ono so ni nyina ahwe na ibia anya adjuma na we muni mbie nyankopon ye ase obe ma no kasa bia na onso nhwe da e ka se eye adjuma eye no kure ejini se sa kwan no a ena ebe ye ewo efa ho enka ye pi ena mewo ewo makuma mu efa asafo kito ano ho Mijidi, oh, miwe free baby ya ewo baby, ae ben Tonto Street. Na, mikaisa asimfano Tonto Street. Baby ya na Spanish Apostolic asafono ewo. Na mreka tre of your phone, haibaya baby ya esepa asa oye enkenya esom. Okwa ibebre asafofofro, nipa oye kama. Enti mikini se ebe ya ama enkenya esom debi. Mumu humpa ye. Mumra emina mkenya ni. Afi niwe ni daso. Se ebeye seni ya yeyeno asafu bakunu mono. Kaise mijina piti muho. Ami butu fesu yonu so. Na midia koni ya bawa abontini ho. Na ami pese mikfri ho anajobre no. Mkweni. Eye miji sembia. Mirue emfrida. Na miwo Emma ba wa no apa wa nketesia ne mrantia wo to nyom na wo ye apa wa no na wo pese obetu only believe na wo anya ne yie mmom wo ka se se anya only believer obetu no yonia believe wo hu na Mikai Rebecca me baba Sarah nempo wo ka se papa tujum bosa apa wa kito ano a nkuma se anka obeka Spanish no na ontumi embosa asemfo ano ose spinach mabawa spinach mabawa nkuma etodwom only believe eye Mikai se odin hiamu no achi na nkanya esom no ekoso sabre no na odin hiamu no achi sa dikosi atoye mpo ano na me adikitu abi to seche ewa makuma mu ebra ifri California na berma mo enemy eni unu berma brown ewa capital suru ho na ebra me fa sa dan nu mu sa na juno na sa mo fra no ejina ho e to sa anwum se odwene wo ho muati wo ewia ana isun mu odwene wo ho emre pi wo aman foforo so no wa akono a ewo wiase akundi mu no ebra ye pese ye ka Kristo nkransem no na makai sa maba wa ne mrantie no se wo to sa enwom no ama me odwene wo ho wo awia ana esum mu odaso a dwene wo ho enti eno aye nkranhye kese emwa mishia mo hwefo papa no na mani agye se mabehunu asafo no ewa ahokeka mu na mwo dan kese fefe wo ha munyina tenase na baabi pii a wodi lorry esisie eye baabi pa ewo honkonkon ensemu a sanka yebetumi ama no ahwe na wahu se ye frɛ nkanyan somo a ono migidi se obema yen bi.
Now tonight we're at brother
afi anadwi ye wo nua berema aklo asafo mu Yesu din asafo no ewo efa no ho na nua berema aklo ni wogidie ewo mu se eye apostolic asafo mu so ebine se ofre ni din asafo no Yesu din ebine se owo apostolic gidie enti esese ye ko ho anadwi na afi yeri nkan kire Spanish asafo no se afi momra ho ifi se esese motena ba bi a mo juma ewo
and then there's going to be a great rally
na afi Christian businessmen fo no ebe ye nhia mu kase bi ebe sha sia ya wada ebra asafo aka no apon asori ewo ya wada na se nhia mu yi obenya akasafo atitire na enti ora Roberts ani o nua berema Methodist ni bi a afi na wanya nkwagye na wo kire se okasa wa ahoden so yi na me wa wehie mu se mo ani begye e wo san hie mu yi ase afi momofra mu ni mfinhie aduo mu no wo ye nhie mu wo ho ama mo a mu ni mfinhie aduo mu no nso se de o nua berema no ditu ga no me de me mofra nso e ko ho se be no atumi awura mu bi na enti afi momra ho ye ni begye se mo ba ho Awurade enhyira mu nyina.
And now I want to turn in the Bible and read some of his blessed word.
Na fe me pese me bue tro kronkron no mu. Na me kenkan ni nhyira asem no bi. Na anope yi mayi se britia wa yi mu. Me pese me mamo cherry pii. Atenkan sem bi. Na emu ba kon e wo Samuel nwoma edi kan. Oba akono nso ewo Isaiah na mepese mekenkan free Isaiah kane na me mutumeti ni yi ba bia wo saa kasamu nwi nwi ntem nhunu no se emu ngidi yi nim ni ntra eti saa mutumeti yi wo ho mma mo nsa so eye eye.
Now I'm just a teeny bit hoarse
afi meni asikakra eye no kre.
And since I was
if you cast a pimu, now if you brave by Spanish and Yanuin channel, Bayam Finchia Duns Nanny, Mrs. Susa, a Bayam Finchia Duns Yana Duns Noa, a Kermono, a ye, my cast and panu Fisa Breno, and to my bread, we can say,
I was tired
now, Breno at the Sue Moara and so
with
a Sue Quara, and I'm going to Adam Ninty.
Now, let's turn to
Isaiah.
The 40th chapter of Isaiah and the first chapter of Isaiah
any tiba ko anase timiensa e wo Samuel nwoma edikan
holding them
bra ye bue baabi ko bua ye bekin ka asemi Mepese afei si yɛ ntu ase ɛbiri tiawa ɛwɔ mpaebɔ mu.
Our Heavenly Father, we are grateful today for this privilege of standing in this lovely sanctuary.
Yes, yeah, and so and ne ewa sa akwene yi se ye jina sa shia dan fe fe yi mu a wetu asu o ama onyankopon ene na juma na se de ye nim se onko a ejina apeyi achi ana so epuyi achi empen pi no ene abrabo a wetu asu ho ama wa juma
na sa ye
anopeyi edinka ye pi ba nka ye pia eye nkanyan a ehya asie yi ene ho nkronkron a esane ewo han kasee mu ti se uja fadun na ekasa ase esese nkransem yi etwifa asase enyina so na afi ene abeye abakosem nkransem no asoja ewo nipa titire mu bra wo hunu no echi to say Ura Roberts, any Tommy Osborne, any Tommy Hicks, any Afrofropi, na ena modern bar, ya kambo mununti, yehunun kransem se ason kenya inja, ewa oman biara, ewa osurasi, aye Pentecostian kransem, yehinti edi asida, enya yeye mao, o, onyankupo otumfo. Na afe, ene yebo mpaye se obi siyesi ya akoma, na ya ya ahoboa ama ohun kese a erenche kwa na ABC ya gidi na se ya akoma enya nsiesie ma saa anase ema bibi foforo a wodi asiesie ama yen a bompa yese wodi yen sinto ebeche yen na wonam wasem no so abekasa akire yen ene sira asafu yihwefo no na somfo agapade so ahwefo ene asoromani nyina asafo mmano kira anntofo okumai ani sankuboni no ani wa wobo nyom won nyina kabomu a kira wona a wohyane saa bia yi epono mu ma won fa nsa kira yempu ebri biara won meno ensin seni ana wote ansa na wo ba mu yema yen eja na mano nyesa mpo anopai efise ebisa no wo Yesu din mu amen. Afi, yoribwe ako Isaiah ngoma no, itie di anaye no, yerekain.
Comfort ye, my people saith God.
Munchichiri mima yure, yankupon, eno osye. Munka bojusem enchile Jerusalem, na mumbo no kasye se, na kundiye asa. Se wadini mfumso ache, se wenye radinsem emmohu. Me bonin nyina ho
the voice of him that cried in the
wilderness tiam e wo sre no so se mo mo erade kwan montre anya parada so timpon e ma ye nyankopon mo mema e mo nhwe nyina so na mo mre e mepo no ene nkokuo nyina ase na mo nchi monka enye tonom tonom na de aya afunfu enye asasita
and the glory of the Lord shall be revealed in all flesh shall see together.
Na hunam nyina bomu ahu. Efise Awurade ano ena aka.
Now in the book
wo Samuel ngoma no mu. Samuel ngoma edi kan. Iti eto so miensa. Ipese me ken kan yi mu baako. Mienu ene dunkuno.
And the child Samuel ministered unto the Lord before
na abofra Samuel esum Awurade Eli enim na Awurade asem ho enna enna no mu na aniswade hunu enta amma
and it came to pass at the time when Eli
na ebro no mu eba se ebro a Eli eda ne dabre no na nani afrase aye kusukusu na ounu adie yi na nyankopon kan ya no adum ewo Awurade asordan no mu die nyankopon adaka no sie ho na Samuel ada na Awurade frey na oje so mini
the 19th verse and Samuel grew and the Lord was with him.
Na Samuel enyine no na Awurade di nachi Na ono amma na sem biara antofom.
Oh, that would be enough text that we could speak on oh. here for
And obey a king cancer my door, so say, you bet to me a cassa home. I will have a bosome. Now, you bet to me a nice yas MP,
a flatting
cancer more as we know. Nancy, I know pay
20 minutes.
Now, you obey a sima a dunoa.
I guess you be free, I will bring home a free yen.
Mrs. Sue said, Cassiadan a padisiano, I bear you a na a beer, a dee a cheap. Me name Nancy Mum. Me pese me di asem ti ye adwuma Nyankopon ne a e wonda e di akire yi mu
The very outstanding time
e ye breti tripa
we realize ba bia ye kasa fri
atresem no mu no
it said there was no open
na aniso ade hunu nta ma e wo Samuel enna no mu
enti
ba bia aniso ade hunu ne no Tro kronkron no kan se oman no yira.
We must have a vision.
Ese se yenya ni suade hunu. Na ni suade hunu nso ba adifo nchen. Na eye urade asem a waka akyerɛ won.
And we find out that Eli was not a prophet. Eli was a priest.
Na ye hunu se na Eli enye odifo. Na Eli yɛ ɔsɔfo. Na onyini na nani so ya no kusukusu na ontumi nhu ade se obenante na oyeni pakese a ne mu edru na wa shaase e ma ewurade adjuma e kofom
that's something like it is of today I think the church
na enu ebribi a
ati se enei
ngine se asafo no En shisheye no eni asolfe kuu no. Wa ye juma no emre tenten. Na wa shasye e tna. Na eradye juma no. We jato ho a wonye.
The word of truth. Because.
Nukre asem no.
If we say asafo no.
Ni mu no. Neni so aye no kusukusu.
And we need today the voice.
Ye hia onyankopon ne a ebekasa ewo ye ntem na wasane de yen aba ye chi
and see Eli had laid down in the his eyes Elia
na wada na ono ni afrase e ye kusukusu na oyo osofo na woni aniso ade hunu fi ewurade nchen na saa ahia de kese no onyankopon ahyebo se Obeye wan ahiade e wo don no mu.
Oyesa
brebiara.
And we need the voice of God today to meet the need of
Na ehia onyankopon ne ene.
Meet the time that we're
Se obeye don no mu ahiade ama ade hia bra yetimu yi. Na ohyebo no akire no.
He
is proud. Enya ayrehyemu. Se obedi ne bohye so. Eno ne ahotoso a Gidi ni no wo e wo ne yefuo mu se o shebo se obeye ahia de no na ene adia ba kunti a asafo no wote bia ewo mu no ene se eni bi ene wo ho ene afoforo bi a eretwe asafo no afiru nyankopon ne no ho Akodru se aye chinye pa se dudu ono ebeti nyankopon ne ewo mu se okasa won tem pe
They perhaps wouldn't even understand because ebia
orente na se mpo efise ebeye ananafo ade ama won
wodi
won ho ato eneyi ne ahodo pi so dodo na se ye se ne nso a ewo ye ntresem akinkan no mu Se no onyankopon ne no eye ananafo ade e ma won na ebeye sa e kwan no a bio ene se onyankopon ne no ene fufuro pi ene wo ho na fe
se
onyankopon se bo se obe ma ye eno a na se ene afufuro no ene onyankopon ne no ebo agura ene na ese se eye ye nkamfo no ne Se ode be se ya dwene na amaya nti onyankopon ne no ase ebra obekasa Na ye hye ne nso se eye biribi ana ese Eliai ene Samuel die no nenso Eliai ehunu no eho ase eye onyankopon na eye no krepa eye bususem ema Eliai efri se onyankopon ne no a ekasa kye Samuel no aka Eliai ne ye boni no akyere no efri se na wajiji ne mma emerima no so na wo jisika ene enamo ahia for bodie no emu na eno nya depa na wo ye mo ma boni a ene nyankopon asem ebo ebra na Samuel enya adie ba ko a na Samuel betumi aye ene se obeka no pepepe na ompese obeye sa ifise na etia ba bi ko a odi no akọ se won ko tete no Eliai ene asori fie no emu nanso Eliai kan se koso kasa wahu na okania na ebesie no echre no pepepe se Samuel ana na Eliai ena asa se osofo ifise no nyankopon akasa no nyankopon esoma ne nkransem afa Samuel odifo ne so awo osuna nkopa odinwa ma urade efiri no mofra ase onyankopon kasa kire no se abofra na osiesie no ama adjuma a eda nani na Eliai emre esa.
There is so many voices in the earth today that it is absolutely a
nipi ene wa asase so ene eye ne krapa se edin efise ebre nyankoma ene no ase.
There is so many intellectual voices, great voices, a mighty
nimdifo pi na ewo ho nipa chumfo a oye nimdifo ene akesie se wo wonim dia tibia mu no mpo wode wo so aman wo nyankrofo a won chere
ebom
wo so aman e di feku akesie de hiam eye nhiamu akesie a efe.
And a person would be a bit confused. It's enough to confuse them.
Na ebe se nipa pi adwene kakra e dɔso se ebe se won adwene sɛnea saa nnoɔma yi ɛkɔ so na ɛyɛ yie na ɛne pii wɔ hɔ a sɛ ɛsɔre na ɔyɛ yie no mu a na ama wato onyankopɔn ne no atwene akyirikyiri baabi onyankopɔn no korɛ ne no na onyankopɔn ne no wɔka sɛ ɛbɛyɛ dɛn na yɛbɛhunu sɛ ɛyɛ onyankopɔn ne ɛfiri sɛ ɛnɛ yi kane no na ɛwɔ odiyifo a wadi ne ho adanseɛ mu.
Now,
say, ene, ebe den ebe unu se eyo onyankopon ne. Ifi se eyo difo no, asemo a ade di. Uyi ni onyankopon difo. Onyankopon no kure ne nko a, ene odi sa ade kan a eti ase. Nyankoma nyankopon. Ene ni nyankoma asem. Ene ne no kure asem nyankoma adi yi no. Ene na ebe unu se eyo onyankopon ene.
Because
ne saa nyankoma afoforo pii ɛna wɔte bi afoforo no mu a ɛyɛ abrɛ ɛno ase nanso kae ɛbɛhyerɛn ɛbɛpue ɛbɛyɛ afei ɛne bi wɔ hɔ ɛnɛ ɛwɔ wiase amanyɔsɛm mu ɛyɛ ne kɛseɛ na nnipa nokorani wɔ ɛna amanyɔsɛm da kɛseɛ yi mu wɔbɛ ne nyinaa adi afra wɔ wɔn asafo ahodoɔ no mu ne biribiara mu. Na mmerɛ pii no, sɛdeɛ yɛhunu nansan
yi,
amanyɔsɛm ne no wɔ ahoɔden sene Onyankopɔn ne wɔ wɔn asafo no mu. Ɛnte saa a, anka Amerikafoɔ no anyɛ deɛ wayɛ no seseyɛ yi. Wahunu, anka wɔre nyɛ saa.
If the voice of God would been kept alive in the church,
sɛ anka wɔma Nyankopɔn ne no so wɔ asafo no mu a, anka wɔre nyɛ saa mfomsuo yi no, nanso ahoɔden wɔ amanyɔsɛm ne no mu paa wɔ asase so ɛnɛ sene Nyankopɔn ne no. kosi se enipa ton won pani nie se kristo fo e de gidi hunu enwo masua ene amanyo sem tumi eya nim guase pa se obehunu sa ade apote ya ye de chichiri ye man no de eya ne nyina so no enipa no adane won achi na na watu aba ayade a enti ye free o man foforo no mu na ono na ono play map rock no any Mayflower, anyone, Abaha, na na wabe yes, you can sell and she say, I say, I
is the very thing that we fought so hard to come out of. We put ourselves
a idea potty, ya kun could be free, mono. Yet the one sunny uncle said it to me, I say, if he says, sir, a natural kunkuno can't say a bear ho, sir, quino so. Na Eli enhyehyɛ no ɔsɔfo a ɔnyɛ odiifoɔ odiifoɔ no ɛne asɛm no na asɔfoɔ no ɛne asafo no na akɔduru baabi a ɛnneɔma ahyɛ aseɛ ahodwo ama asɛm no abɛyɛ ananafoɔ deɛ ama nnipa no wɔnte n'aseɛ afei wobɛtumi akasa na wɔnte aseɛ ɛfiri sɛ wɔmfa ntetee wɔn. Paul can say, "Set it to bent to no end the year. Why no be whom no be sisi no ho ama okun. What iti nipa no ama asafo ene asafo to trobento. Ye woni papi wo yen kwesi ada di sunyamu esini wana akano. Eno nchireshi. Ye wopi wo yen ya sorry mu esini di wana akano. Yen ene yaya kesi e wo asori foku ni nyine mu." Che, eno ene ene a wodi atiti nipa no wo abontene so wo pue ekonya nipa no na wodi won abamu empim du ahodo mpem ewo osatuo kesie mu e de won ba die ena wo ani di ho yewo asafo kesie pa yewo asorofo pi yewo kwasiada adisuafo pi yewo kroponu sidifo eba ye na sori ni nyina betumi aye papa neto se wa mfo nyankopon ne antete saa asafo no a asempato trobento no adepa ben ena eye na brabri bi ba mane ho so ate se de mane ho so ewo ye ya aban mu dian ena asi na asafo no nim to trobento no ne na won nim de obeye ye de bo sheke sie no nim de fo akese no eba na uchifa adia potia trokrunkun no kato ho no so na wodi baamu hwe aman yo semone na echire no kure mu se uchifa anyamesom ne no so ana anka wori nye de wo yeye no da asempa ene no because wa hyeye eno ma pii ho bo wa hyeye yiedie ho bo na tinye bia ni ho se yebenya nanso eye de ne ara eno anya hwe ema ogidi ni. We call Hebrew for one woman who did do back on Tedio Hutini Paul Eka said, ye one nanumu, one nanti wo in Yantin woman, and in Mretian woman was desperate. Why, here for would you baby that couldn't enter the what into me, Rakuponumu? I was American Cabri before Nisia at Natukuno. A bra and some I can say no sorry, I won't see ya, Roma. Christo wo echi infinishia ahasa. I won't see ya at Natuko Cassianum. Bra as a focassianua, Ujina Madi at Tinny. Now a petro cronono. Now Roman for our satra, I was a for a du kind of Romano, Eddie Gidia a wee a be remo. Ah, o kase, yɛn fa ne sɛ, ti sɛ yɛ wɔ bronya, bronya, wa mu Kristo da no, da ɛtɔ so aduonu num, ɛwɔ panima ti sɛ me, adɛn na sukɔchia ɛwɔ Yudia mepɔ so, na ɔno ɛne twerɛ kronkron kɔm hyɛ nyinaa ba abura, wɔwɔ no bra, ɛnwura fifire, ti sɛ deɛ wɔwɔ ɛnyama no, adɛn ti na wɔwɔ no wɔ ɛmoa didi daka mu. Na enye fie oyɛ jama adenti na wantu mrika anko aforubuchia no ho ana anko na aforubuchia no ho baabi a wode no boye asenua no ho wodi nanim kwan ekɔ asenua no ho wodi adwama no anim ekɔ kumu no oyɛ jama ntina wo wo no bra wawu enyama. Nenso mwa hunu, ansana wabe ya sano, na wawo uwiya bosom awoda, diye ewo uwiya nchishe emu hunu. Uwiya ifri openima, da etosu edyunum, ekosi openima, da etosu edyununum, a edimpa se, obe kokura, eyo uwiya no, ono, osisaka kra, debiara, eye tintin, ene tintin, ene tintin, kosi se bedu, ne da tintin pa, ewo kuta wonsa. Na afei, wo openima mu eye datietia pa na afei sabre kumai ewo aduonunum ifu aduonum egosi aduonunum na wo roma agrodie ene owia bosom awoda no afahye.
So then Jupiter, which is a Roman god,
enti afei Jupiter awoye roma bosom na afei wodi ni wura mu eka se afei yedi nyankopon ba no ene owia bosom no awoda ebe kambum na abeya afahye kese ba ko eno ba bra na o eno ma pi ene odi abeshishie mu ewo ho na afei bra nyankopon no kure nipa nom awo pese woni asem no betena no ti se Polycarp, Irenaeus, Martin, sakasefo a odi kan nipa ho tefo a wo pese woni no kure betena na bra a wodi ni si abadakuo no bae na wa pusa nkrofo enom binom kosi se adifuo firi esere so ba emu a won hyehwe ise nyanten homa ebetena abadakuo no mu nanso na onnim awurade asem no nanso di hunu nti sana dunu moja aman yo sem no etifa so afeyi nyamfrinhi apemo a na eye sumbre wahu nanso onyankopon hyebo sasa atotro bento no ebesane ahyane bio bibiara enipa no tie asem no kra ni no a bibiara fa asem no ehwehwe de uyemu amanyo sem ni no ya yawo America ani wiase a aka no yawo ani a ekasa de ndi ye ene na eno ani Hollywood ene afa wiase. Ma obi mfa biribi mfiri Hollywood emra ube hunu no wo oman no mu nyina afei ye hunu sa wo hyehye enhwesode ama ye ma no ewo won tade hyemu won tri enyi nsiesie mu won ene wo yesa ntade no ese sa asafo no hunu onyankopon totoro bento no ne efa saa adie no ho nanso saka saka pi wo ho efiri se mu hunu afoforo se wo yesa se nhwesuo mu masa no ma no enye nhwesuo ema mo efiri se ebe sei mu tie onyankopon ne ebiri biara ye oka fa ho na afei ye hunu ewo Hollywood wo ma no ma so na mo ma men kasa breaka kra bi emfa ye hu ansana yatoa so na bibi pue ya enchere kra oberima bi a ewo Hollywood menni bibiara etia oberima no sesei oyo bi a otumi wuo a Kristo ewu ma no nanso mere kire mu ade wo ye bibi kuma bi a wo frɛ no emo frɛ no de ya ade wo frɛ no hula hoop ana bibi na se mo hwɛ pɛn atantanye ene nwoma edi akyira edien ewo mo frankuma no mu enya de papa afei
Hollywood is
a choke for ayema ewo Hollywood afei obiara onim abakosem enim se sankrofo no wo sanna no mu no na wo ye atuokofo bite se te won krofo aka no na wonye oman mapapa na wo ye atuatefo na wo te se Al Capone any Dillinger na wo wo Hollywood yikire bi a wo frɛ no ewo kasafoni no so wo frɛ no tuowisie na mete wo monitor no so eda no se nipa a oyeye no Arnes ana bibi ana Arnes ana mi refree ni din na esese ofa ogina ho edima Matt Dillon ano oyeye Kansas man so hwefo Na Matt Dillon, ayo hu fuwati se adanku. Otu nipa adyonu wa tutuyo ewa wanechi ekumu wong. Enkrofuwa wonhuni ase mbiya. Upuwe kwa Dodge City kwenu echi, eko chani uwem. Na se nipa bi ebe senya, ubibe freno akache ya nese, nipa boni bi eba, afei, osheho, se nipa noba, na watu nutuyo ewa wanechi.
Now we find his big guy that comes down. Why it's absolutely glory.
Afei, yehunu se, nipa ni hu yehu, a oba. Aden, eye, eye adia e shabonye ni unyamu. Nenso, ema frankuma wo yeme imu, ebe tumia kapi, afa, matidine hu, asne di ube tumia ka, afa Yesu Kristu hu. Ajadi daino, no mpeswa du ajadi daino, eni bebiya waton ta adie, agudie tuyo nkuma, nkuma pia asensane ho, emma, eni eche nkuma, ube tumia to, ebi obebiya, eyesa obeshe, nenso, meyekachre mo, munu, afe won, yasi ajadi eno, womasa adie nso, na wunya dola ope pimpi efrimu.
We have what we call,
ya wadi efremo, St. Patrick da. Ya wadi efremo, saa nyame sum afo ufida. Na yasi ajadi eno, ama saadi eno so, na wunya dola ope pimpi efrimu. Enanom da. Enshire ya wachichire nupi. Aden, asese de biara ye enidie da edema ena. Owo baby, wenyini, kwa shano, enube sumbo asini enshire biara ube tumidi amano. Anabri bia etisa.
Fye,
nensu wa masu, eye eni, nade edie unwashimu. Enyade papa kwa, nensu edie na obeye. Fye, ye keke. Depese mi dru, jina ebi, ewo ha, na mi kabri bi chile mo, diye mi, mi jidiye. E nino, yentanti, unyanko pon nino.
Now we find out if they set the pace. And did you ever notice our young boys?
Afei, ye hunu se, wana wadi kain. Washa nonsum.
Ricky and Elvis.
Ye mranti ya no abeye Ricky any Elvis.
You got a child named that?
Se u wabofra, watu ni din sa ha. Si sanontem. Freno, nomba bakon, anami yenu, anabribi. Enye, sa anye kura. Mukase, edye nsonsum ye, ene wo sa edin no mu. Aden, ani, e chile bribi. U din chile u bre su. Afe, unabere ma brana. Waba enkinkaniye adisun ye mu. Dabi, enche sa. Mi wo sedi e radi si eni ye, emu. Adenti, ena Yakob, obo ane bra sedi eni din tiye. Se, se o dada fwo, o sisi fwo, Yakob,
e
bra o nyanko pon esi san no, o si san ni din.
God changed Saul to Paul.
O nyanko pon esi san Saul, eko Paul.
Simon, to Peter.
Simon, eko Petru. Nukreni,
Ricky and Elvis and such names.
Now Ricky any Elvis any din ahodwa etisa no e ya American fo and them afo din a e di abofra no ko hye sa adie no mu no no de emre kire no afey mi wani da so se me asese me sane na manko akiri e woni a mamane afey mu de emre kire no se mo rente ase
Nenso, saa
noma yi nyina enye adia ubiara beti asye.
O nti asye,
efisa wa wakwa ba akoso. Enu mkwa na utie, saa nin akuduono.
There's a voice of philosophers. Communism.
Anyansafo ene woho.
Communism.
Wari shebri bi hon bo. I want to mean this. A great percent Nenso, of the American people are wrapped up in communism.
Now I've been in communism.
I say, communism muda. Baby, a communism war. A mum, our Germany, our Berlin, a puer from.
They had great big houses. Well, I dare to see
a chair about him so far. As I say, Okonantimu. When you
economy,
and you see Cassemua pro,
they're trying to push
a pina of a bribiso.
And in now,
Russia, baby, our war communism, no.
Dear, if you be near a brand of
Mia Barima or Sampakeni,
I'd say 33 years ago,
in fear at Yasami and Sandy, Nazism,
fascism,
any communism, sorry, me can say, me can say we are doing
them.
When you na be we our communism,
but did you ever think God is the avenue out?
Oya nko pon eja ye kwan. Say ye be fan kon ade a. Russia mu oha mu chiche mu ba ko pe na wa ye communism. Oha mu chiche mu ba ko.
Nanso.
Won any oha mu chiche mu a. Wori di bibia so
1% of
communism mu oha mu chiche mu ba ko. Oha mu chiche mu ba ko e wo Russia na wa ye communism emom. Nanso won any odi bibia so. Na ade kro no a. Hollywood eya biaya ba ko nanso won ena odi bibia so
ebeya
nipa wo wo United States mu ejichemu mi ensemu ba ko ana se ejichemu mi ensemu mi nu ekwa sori na wo ya sori ma nanso won ena odi bibia so ewo an sori fe ko no mu
what communism needs over there
the communism here ewo ho eya onyankopon ne a sorry, we want them. Nah, they go any more here. We Finland. Brass, I bury my kumano nyani free. We fool musa adano. Now we di mi frequency ni mi ansa eba. Baby, I wanyo kumai nyani ye. We fool no. Communists, asa fool. Russia fool. Adi Russia enchia edina ho. Nani sio esane wa afuno so.
What can I say?
The bet di onya kumano otumi nyani ye we fool no. Eya Catholic asa fool no. Any Luther Safono, any a wabua gudi esese wa yesu, any a sorry fe kuni nina, na wafesi kani nina, na warisisi asishedie pi, na wama nipa no she, wabua wambra, eti se nipa akano. Esese, adia Russia enya, ayo difobia, wabes sorry waho, adia radia samwa, wabes tumi, akano atumu, na fe, wahamu chiche mu edu okunono, ebe diso.
What America needs is a prophet of God.
Ayo nkopon di fo no ne. Di obetu mi sori agina na wo bu Hollywood fo. Na wo bu sa no me inum fo. E wo Yesu Kristo din mu. Na hom kronkron asafo no ebe di so. Basabasa ye pi mu ahu. Eni bebre a eni no gwa bra ebe tia no. Asafo no ne ne. Emu bia e hwehwe ni pa pi. Baptist for a penina, Methodist for a penina, Presbyterian for Yenina, Yenu, na area, yes, sir. Catholic for Ebefa Nina, no beye, a Lunina, and Copon Nippepe, a creature of Concun, you move, Obed Disso Henny, Nanso, so soon, and Copon Obed Disso, a Yeno, until for Obed Disso, Dacro, Treconcono, and I can't, sir. Obedi so
such an awful lot of boys
and ne boni ahodo pi e ti se afi odifo trofo no so ene wo ho eno eye ne a ehupa nipa ofre no odifo odifo ampa oye osempa kani abefo kasefu a odifo e trepa se onipa onam kanyan mu e kan asem no
there is a man who stands and calls
onipa bi sori gina. Na ofre no ho odifo enso opu nyankopon asem no opu nyankopon no kre no ene bebre ene wo ho
mreka kre
ni unya berama bi wo ha na ochre me kwan se memra mu e wo soro ha nanso me susu se eye no nwanwade ye nti me fa kwan no so na me dane me ho na me sane ba machi to wo ha unya berama na meritie biribi eye ye ye nanfo no tuntumfo no abibifo no
they got a temple here and they call it well, well, the Elijah
Muhammad
or something.
Na wo frɛ no Elia Muhammad no ana biribi abrantia Elia Muhammad
wo
de eni bi sɔre na ɔka sɛ
won ani ani a
ebe yi saa abibifo abusua no afi saka saka yi mu
that you see the very thing.
There are
Not back to
any akokosadefo ensane nko mu ensane nko muslimi som mu mo mo sane mu kristo nche butaye kro no ara krekunu kunu echirechire no muslimi som etia asem no afei minya akwanya edi muslimi fo empim dukan eko kristo nche ebrebi ewo Durban South Africa.
It produces nothing but psychology.
And fashima se adinimu adisua na nyansasua eya papa emredo dua adinimu adisua empo asem no nanso se adinimu adisua empo asem no a ene na adinimu adisua eya ade bone
e
man yejie a eni asekere.
There's everything else will pass but God's word. Jesus said so.
Biara aka biara betwam. Kise nyankopon asem. Yesu eka sa. Osoro ni asase betwam. Nanso masem entwam da. Enti mo ahunu. Se esese ye ni asem no ene tena. Ene no.
So many
aya saka saka.
The people get up.
Sorry.
They don't know the word.
Onim asem no. No kansem.
Maybe it sounds very reasonable.
Communism, everybody anti-as a woman. San Obiatia. Capitalist for a new hobby.
When you know
a communist for.
Where did you know?
I didn't hope. Say, and no, a truck showbo. Communism, Tisa. Na a dear home, and what do you know? And you know, to it. Or no, yes, you can say.
Oh, you know, about Benny one, I say.
About Dada, wanna. Where you want? Say, a baby, yeah.
And everything the devil's got. It's a perversion of what God created.
Na bribiara bon sam wo no.
Eye
die nyankopon ye ya wase no.
Boni
eye tene a wase no. Atro eye nokura wadane no.
Aware
seye eye ade pa onyankopon di si ho e ma yen a wase no.
All unbelief.
Anye nye nyina eye jidia wase no.
Jisa
wopu no kure ansana wafa ye wase no no. Muhu.
Ye tretne
sa ene ahuduo yi. Fa asem no so eso wonhwe. Na hwe se eye no kure.
Oh,
se de ye betumi akoso ewo ne enipi yi so. Nanso ye mre. Apa ho
menso
eni bebre amani pa enhunu de wonye
Methodist
ni no actually beti Baptist or some pakaninka
obeko
ho obetna okakra na afi na okọ Luther fo ho na
Pentecost
fo mu no owokuo ahoduo pi ba akobeko ba akunu na ba akun akọ fufuro nchen afi na aye akoni abadi e kire se onyina fa akun
amen
tieni ne
e
wo ha
wa
kso no krata so
will be confirmed.
We will see a new sudia say no cry.
The church world don't know what to do.
We are see as a phone and him the obey.
A man
was semi yasino, I a sakasaka.
I said, be
biara, I a sakasaka. I uncle for Danny Freeha, be before for sorry, a tadia be, a tadia musubi,
a branami
or Roma, and no.
Now a war,
and not what I would do, don't know what.
What do you
want dance, yes, I would do boy, yes, in some. Na miensa pe ene wo ho. Nanso wa kira to ho se eye nadua ahoduo dunkuno.
What difference does it make? Who has
fe? Ensunsunu ya ban ene wo mu.
E
fa de o won nadua ho. Kristo anya ye nadua se ye nsom. O ja ye hom kunkunu no a enam na sem so.
Nsenchenye
ye bedi won a obegye adi achi. Obenya nadua kan no. Wobenya
nsenchenye
ibedi wona obegye adi achi
wobedom
asori fekuo a mehya ase no wanhyehye ase
she
said ye ene no egba ebra
emom
nsenchenye yi no mbedi wona obegye adi achi dimu obetutu ahomone ye ni asem no
wodetetere
ma fofro beka sa
wobema
awo so
ahwe
enye won
so
wonu madubone a
enye won
si so wode won sagu ayarefo so a
won ho beye won
din na mon hwe sa no mayinum ene trosem a aka ni nyina wode abom afi ɛno nko ara rensisu dua ɛnyɛ koraa ɛhɔ ne baabi a yɛn pentekostefoɔ ɛfom kwan no yesu anka sɛ nnipa pii bɛba me nkyɛn saa da no na ɔbɛka sɛ awurade memfaa wo din yɛ ahoɔden nnie pii memfaa wo din ɛnhyɛ nkɔm menyɛɛ yeinom nyinaa wɔ wo din mu na yesu kaa sɛ momfiri me so nkɔ mo a moyɛ deɛ ntene menhunu mu da mo ahunu me nuammaa ɛne me nuammarima nom deɛ nti a merebu ɛnɛ awoɔ ntoatoasoɔ yi fɔ na merebɔ wɔn nkɔ adu yi wobɛtumi de tɛkyerɛma ɛte sɛ nnipa ne abɔfoɔ deɛ akasa wobɛtumi asa ɛwɔ honhu mu asafo no mu baabiaa ɛno ne no ɛnni hweeyɛ mahunu muslimifoɔ a wɔresɛtwa wɔn ho saa mate ɛwɔ akɔm akɔmfoɔ asoɛyɛ ahunu akɔmfoɔ a wɔgyina hɔ na wɔrekasakasa foforɔ na wɔrekyerɛ aseɛ na wɔreka deɛ ɛrebɛsie pɛɛ na ɛsiiyɛ ɛwɔ saa kwan no so mahunu twerɛdua mpo sɛ asɔre na ɛrekyerɛ ɛwɔ kasa foforɔ mu na ɔbaako pɛ ɛna ɔwɔ hɔ a ɔtumi kenkan na ɛnso ɔfiri bonsam
your eternal destination
when tumi nfa wo dachi awieye enyina atenka bi so
satan
betumi asua sa atenka no mu biara ayebi
it's to know Christ
eye se wonim Christo bribi si sa ewa abrabo no mu fe wa abrabo na fa toto asem no ho na hwe ba bi awo wo wore hwehwe mu no kure.
In spite of all this impersonations, false voices, false prophets, all these other things that are rising up, Jesus still says, in spite of all this,
San Mama yinina e sorry, Yesu ko swa kan se, yenum yinina chino, se ubi betie mene, na wet dimachia, ono, ene asemono.
Listen to this commission
today. And all these voices,
which I said it would take hours to bring all these voices.
Na sa eni nyina aba na emani panu adini mu ya onkesrene na eyadia ereho.
Ni nyina chino. You don't get the second chance. You got to get down.
As I saw onfanu se se ya. Ebi anawe nyia akwanya anadu.
Ni
tumi nyia akwanya ochina.
Eye
se se ya. So what timenia in primo akuma said ye ewa hiye no emu no.
Now is the time. This is acceptable time. That if any man will hear my voice.
Se se ya ne breno.
Ye
any adom breno. So nipa bi betie menia.
Eno kye se
ne ne no bekoso a obasabasa ye nyinaamu. Oda swara ewo ne.
Why? His voice will ever remain. Here it is.
Aden. Ne nebetna hoda.
Enu ni. Osuni
asasi betwam. Nanso mene entwam da nasem.
Let's just take say another 5 minutes.
Beye simanum bio ntem so. Mo betumi. Mo betna achere sa. Ana simaka kra bi. Afi meye ne ntem so. Mo ma yemfa ebinu mu a. Wote ani yi a. Well, yes, city a man, no. Sonny, a man, 1 year, yeah. At the cry, a man, 1 year.
I'm going to bypass a lot of a scripture. I feel just an order to be sent to SMP, huh? How it changed.
Said
the
man, I'm a bamboo super.
And all said, yes, sir,
one a bravo. Anyone, I'll come on. Said the obey, yeah, 1 hour, 1 fra.
Your
friend, 1 hour, 1 fra.
Every man that ever you pay Biara or Gil, your coupon D
panel. Wo buni se omfra if you say
se woni yase eya ba ko a
na biribi achia ewo mu
se wo be Christo ni
a ese se wo ye obi a omfra if you say one a wodi onyame som partner se wo Christo mu enyina wo be ta won ewo wiase owo wiase dada na ono no ye wiase nanso wiase anhu no ntem so afi tie ni ye ebra ye rewi
Adam heard his voice in the cool of the evening, and had
Adam
fellowship.
Ewa nyumre emfrimu.
There was no condemnation.
Na
oninu
nya ayonkofa.
He heard the voice of God.
Na afofu obiara eni ho ma Adam. Oti o nyankopon ne. ɛna ɔka sɛ agya afei mame nna nna hɔ
And he laid down and Eve on his arm.
Na oda ho na hawa eda na basa so jatano sebono ani wuramu mwapi adeda ne ho. Na o hawo biara nni ho. Kwan biara nni ho. Te obi be yare. Kwan biara nni ho. Te wo dwune se me sori anopa. Na o me sori. Adam te ne ne e wo kwan a na esese ote no.
But one day he heard his wife's voice. Better leave that alone for a while.
Nan so
that could
be. But he listened to the wrong voice.
Yet it was his wife.
Nan so otie ni bone.
The closest man on earth.
Die na obeno pa ewa asase so.
Adenji na wanye. Eti se yo.
Woka sa ti se oba de dentwie. Na se oye sa. Anka adasa manyi na betena ase a. Where you would die. As a sign, he passed it any emre.
But he heard a voice of God.
Nancy or Tinyanko Pony, or Lina Yonkofa, Nancy, well done anyhow. A damn woman who sent me a affum, Kai, not a homeka. And now you didn't say young quo, Asafo.
We think it
all. You didn't say, yea, dear.
Is God's spirit upon us? It looks
Yonko Pon S. Rich, eh? I say, eh? Na ase eye ebra na mikaya ejuna adifo ahana enimu no na asase ni nyina eye won dia na filistifo no ewo so ana asiriafo no na ase eye sa adifo yi na oreka se koho eye yan dia fa nenso na enye nyankopon ne mikaya dane ne ho ene odumi ene no na eye den ene ohunu se ese oye sa ifi se na na ni suade hunu no ene asem ye pepepe ene nkoa ne kwan a wodi benya awrehyemu ewo mu na wa hunu ene ese se ejina asem no so
then did you notice
Afe uni.
Achle ya.
Adam tie ene fofro eka nyankopon ne ho no. Ono ane yire. Na asafo no etie nikuo ne. Odigidie wuye ewura won mu a enya asem no. Ma won kwan. Ama wo bo won bra biara wo pe. Mpentodo a wo ko asori. No ye asafo bi asori ba. Eno a ene hia. Adia ema gidi ni ben pa wa asase so edema won eya asafo no nanso gidi din no ya gidi din no
de ema
o ben pa eya hom kronkron no eya onyankopon asem
so you find out that Adam realized enti
munu se Adam munu ne tibia no ti onyankopon ne se erfra no bio na ofra brodoma ahan Nanso na eya fobu ne.
Why?
Adan enti na waye yei.
I wonder if America America
ana se yiase a ewo nyamesom a erihusuo yi se de tie na America erimini wore memene nu ebeye oman nu nyamesom a erinche kura. Ede de si mani mu Munim se eye tape na ebeko wiase nyina. Ye wo tape dumadie a din gransam no biara ebeko wiase nyina. Aman nyina so.
Nanso
afese mu ba chana mu ahu a. Mufra brodoma aha gina hokeke. Se nyankopon no kura ne no pia. Na wonim dia wonye mfa ho. Eye sakasaka ma won. Wonim dia wonye.
Noah,
in terms of Noah, eti nyankopon ne. Na eya ahosiesie agye no nkwa. Na
odi
akwanchere na chi na ojinae.
If a man hears the voice,
se onipa ti ene no a afetie. Muntie ye ye pa.
Don't fail.
Mumfom. Se onipa ti biribi ne a na se eda ne ho adi no kura mu. Se eye nyankopon ne a na eye bre no a na fe enu pue efiri onipa no mu a osoro ene asase ebetwam na saa asem no entumi ntwam da
Noah heard the voice
Noah ate ene no na obu wiase fo na wosre e won anim efiri se ne nkransam no ene di abodie mu nyansa pe ede wan aduru no enko Nanso, osuo toy na esei wiase nyina. Mo ahunu ne ne no a epueye no na aba no eda ho. Biara e sa akwan no aso.
Samuel.
Akoma tui. Ebra oti nyankopon ne no. Se ono eye onkonko bu elifo. Onipa a otete no. Onipa a waye agya ama no. Na wa hwe no so na wa nye ne no. Nyano masofo menye asofo mpempi wona asofo ko nyina so ene die wo gidie wona dance die kata ehye won kotokuo mu efiri papa no ankasa ekuo ko no ara etete won na ayane won na ehye won so na edi won siege na brebi ewa asafo no mu. Now, everyone back can a sorry for no home. As I said, who body who would stretch there no extra form?
What a horrible thing it would be!
A bad idea, eh? Send your coupon, Quabby, a betting your coupon. Now, what's sunny abasa, a cool bad time no more? I bet can say,
well, boom for
if it's a morning, yes, I say me. A dear Binny, not a dear my Samuel. Nancy, no, you're deep for. Na esese oyie emfa ho se ebeka obi ana enka no na esese oyie senia eti biara
Moses
eti nyankopon ne na nyamisemu nimdie ahyene ma na onimdie wo mu ene akire nyina nanso anyina oti nyankopon ne na Moses anye sedie no oti eno a na onipa biara anye sedie oti saa.
You might hear in your ears
wo betumi ate no wasumu.
The
voice
kasa. But when you hear in your heart,
nanso sa wotuno wa kumamu ania kasa. Hwe afena na otie
you do not see with your eyes
enya wani ena odi hunu odi wani ena ehwe odi wa koma ena ehunu hunu bibi na ose ni hunu mpo otire se wonti ase enya waso ena odi tie. What do I come at and I tell you? And Pempi was sitting and coupon no crano and no one. Now, if you go from at the same share, every double double at your go from.
I
said, what tell you no cremo pa? What do I come at and I at you?
And all the theology.
Nanya Missum Moonim, dear, and I'm most a woman. Now,
on Tin
and coupon. Nanso, that could be Yankopon Frere or Gansha Fua. Now, I didn't finish here at your watch. A call a fun baby, nor Casacciano. No tin was ye, or tress, or you young coupon. I did carry our young man was in his head. Obeying us somewhat dancing. Me, son of my co, my kindly boss, I'm a share. My yearly or share home by my and night, dear Chino. Obey my nipper be so, if you are mamma move from any boss, you know.
This I promise.
Any boss, I'm a share. Mose can say, you will not ask him, Papua. I was in full from moon, but you dear a man. Afe fa opoma no to form na aba awuo e wo sreso no e beye wo Mose eso ni mu na esane court biadada no mu bio mu hu na onim se ye onyankopon efiso onyankopon kan se nyankopon asem no asem ana okan no e kan se fa aba na e wo wonsam no mu e to form eno e ye onyankopon asem e momode nsa wo beye adekro no abi onyankopon anka sa asem no ankyere wo e ye onyankopon asem a o ka kire Mose ye ni onyankopon asem o o ka kire wo fo aba no to form e dane wowo ka se afa wusuro no so ni dia mu na ma ne so na esane ye bio onyankopon asem a o ka kire no e dia na o ye onyankopon di na asem ho adanse obi fra me e wo ha be ye abosome kakra ni e be ye aye o e be ye afi e bru afi ewura kuma bi e wo telephone so only Baptist needs some pakani bi, any Pentecosti or some pakani bi.
O
can say, Udia Barama Branham, a radia I am your D for bar. I can say, O can say, Unim, what can't you say, me say? O can say, Udia dance, sir, Miss Sumaduman, a free uncoupon. I feel, me to me, yes, sir, and yes, I'm your Bible, and to me can say, a ra, and we am from swore, me nimumpo. Now Baptist or some pakanino, me tino. Mitie Pentecosti or some pakani no. O can say, Ayami Asia movie or ha. Now can say, a radi, a ya normal akesiepi. We can say, Ayamaniso. O can say, Okasera wakabri bi akere open. Okase ani mikura dwumadie enhyehye kese bi. Okase enwanwa. Okase afi enhyehye ben ena waye. Okase eden ena Awurade ka kere wo. Okase ko Phoenix Arizona e wo sane Saturday. Na afi me the Dutchman gold miner ayira no be ma. Na wo be fa sa sika kokko a wo be hu wo ho no. E di aboa asempa kanfo e wo wiase nyina. Bra ye nyina ni Mr. Dutchman miner. Ayedano eyana sisem enti oka se bi kan se eye e kan chire o se nya wo behunu se eye nyankopon anase enye onu a bi kan se wo de ko saada no na se ohunu document mine ayedano a enye na eye nyankopon se wo ohunu document mine ayedano a enye na sakira wadwene na yisa atro honhom no efiri wo so enu ni de wo de behunu se eye nyankopon anase enye onu a nyankopon ka se Mose to aba no to form na e beda no wo oyei o kan se mane so na be ya ba bi o oyei so nyankopon hye bo e wo osuma djuma bi ho e wo na edi akire yi a obesi so dua pepepe wo kwan a o kan se obeye no eno e na wo behunu se wanya no kure ni no utie adekan no efi se e ya sam no a wo sisu dua wahu ah I'm saying misre me Mose e ye biribi so no nko che ahundri adie bi a Mose yeye afi biara se uti onyankopon ene achi a obeye bodamfo e de ma wiase adie achi ye no behwe Mose one ne yira ote afunu mu so na akuma no ete ne sere so ana eno ye anafo kasa abofra a ote ne sere so na woni no bere ma akokura yi a na bodu sesensen ho sei na na tipa ehren ukura abaa bi woni nsam odi afunu mu kitu abi anim okwa na ni kire Mizraim dendenden said obetumi obi ka se Mose ehe na wuko ameko Mizraim akofa ade no adi so baabi a wantumi bra oye abrantie wantumi se osrani nanso ono na afi okofa adi so yi na oye anen na wati nyankopon ne ana wahu se wadi ho adanse e woni breso ama norma na esese esi e woni breso ohunu yi Paul a oye no ho farisi ni na me so honim de ahye ne ma se de obetumi nanso da krobi otie nyankopon ne ohunu oja fadum na ohunu se biribi so nko e wo ho esesa na brabo Found if I see for the door, the mighty for the door, and I said, the fool will be better to me at him after Paul. What from? Not Paul at Yankopone. Not on him, sir, and no, and then no crano. Petro, now me soon he said, your tea, I will cramp and inform at the same moon. Oh, Ninan Biara, Daddy Ora, you are in Nishi, a cra. No cramp and inform at the same moon, Sanya, a seminal, etcher.
What happened? One day,
Jenny, see ye, that could be your teen uncle pony. And Freddy, what's your home, what you are, dear? Bramma Tim. Now, or you nipper was his son. There was CSC in a home, or back over Biara, a rather best man.
Closing, I might say this. There was a man one time who was a believer.
Me, you know, me can ye.
He'd been dead for days.
Nipper, you know, every beer. Now, or you did me. Now, what would Nana? No, what damn him? Wabon wapro. Nensu oti nyankopon ni se okasa. Lazaro, free bra. Na se enudi onipa awe u. Na wapro e free ba ya. E diyan e se se e yema asafwa. E da suwa enkwa e woni mu. E se se e nyane won. E free proye a e woni e ne hudwo a ya kan huwa semyi. Nyame som, aman yosem, Hollywood. A kronkom shepi ene nwoma akosuwe. Wo yenu nyina mu no nyankopon no kwenne no ebefrɛ onipa wawu ewo bɔne ne mfomfuo mu ede no aba enkwa mu bio ɛkyɛ sɛ etumi frɛ asafo a ahwe ase no eba enkwa mu bio no krɛ
remember in closing
us kai mire wie no mire kai yei na afie ma wie yesu kan sɛ ebre bi reba wona owa da kamra mu nyina beti nyankopon ne na wo beti ene no mfa ho ne te bia wo wo mu wo bete ene no a wona wo be firi adaka na mu no binom ebe ba afobu wo mu wo te ne no die nanso eribu fo na se wo te no ene no na ene e cheri pi no se mo te mene a mo mpiri mu akoma se de mo ye no ahin na no mu no na se mo pentecostal fo a mo bua mo ano e wo gidi ewuye mu bio e wo wiasesem mu akekare mu anim kire nyame sompa no na mo pa mu aho den ansa na mo besori wo usori emu ama wa bu mu fo ifi se na nkopon ne a e ka sa kire mu sese enam asem no so ele be bu mu fo e wo saada no
if you're just a lukewarm believer
se wo ye bo trobo joji di ne a nyankopon ne no retiam e wo akoma mu anopa yi wo ye bo trobo joji di ne a ye na sachira mo merima emma emerima na ababa I want to ask my Christ no nyankopon ne nam na sem so e ka sachira wo na o ka se jani awore ye no hwe na ye ifi se wo bete no bi o da kro bi na ebe bu fo wo rentumi nka se enye no kre e ka sachira wo sesie ya na kai te wa twere ato ho
and those who does right and hears his voice will rise.
Na wana waya papa no na wotie ne ne no obesore akọ tinni mu akọ animu onyam mu akọ osoro enti obeti onyankopon ni brebi ebia erekasa ewa wakuma mu brewo anopai se etese wo dane wo ho efiri kwan a wonam so dane wo ho bra nyankopon nchen afei kai obetwere sa eni no a ekasa ewa wakuma mu no ato ho ewo esuro na dabi se yesu fra na wona wa da kamuna mu no enyina wonyina papa ne boni ebe sori na afi sa anikro yara ebe sane awese akyere wo ewo phoenix arizona kwesiada na obabi bra osofo no ma mo cherry pii no na orikasafa eni no ho mikasa kyere mu e ka kyere mu ma se mu ma mutimi emfu munya ntade bonishe ka kire mu emerima te munya sa atro die no tawanom ka kire mu asempakanfo ta munane mra nyankopon asem no mu mu ahu de me kire no eye sa ene bro no e ka se ebeye no kure se esese me ba ti se nikodemo a me koso amabo moden akoho me ba ni nchan na makọ esire no so ho ba bi na maka se ewurade nyankopon minie ti sami sese ya nyino mi ewo usuban so sanebra asem no mu ba bia wonu se wo fri asem no ho no sanebra ho a ifi se enkonson konson ho odi ejina ba bia emre na wa bra bo mu ba bia ra ba fri nyankopon ahyade ho no ekosoma titisem ho ni ba bia wonkonson konson no beti emfa ho ni ade foforo a ujina so pentin so onyankopon sa ensisa no mu mo maye mo mpae.
Today, after so long a time, Lord, you said
ene,
that you'd speak.
En cherry pino.
You'd write your laws upon the tables of
ube kasa, ube chure wo mura,
I know ewa not what stands before me.
Minim the only
thing I know to do is take your words and spread it out.
Fa wasem, na
surely it will lodge me some rocks.
Abu obi ase, baby.
I pray, God, that you'll speak to every young person.
So we can search there, ababunu biara, abasiwe biara, openi, yotie biara, kasa makuma mu, erade, kasa asofu yinu makuma mu, kasa asorifu yinu akuma mu, ya bampaye eja, sene, ya beti one. Na yenim, sende yene etie wa Samuel enanu munu, na aniswadi unu enta ama, na nipano hon ejiri won, sa ene etie ene. Yewa daeson ene a daeson fo, yewa akasa fo ene a sitre fo, nensu ene suadi unwa ene radi asem eba na etine tine. Mbwa mpa ye, osweja, sesa ane noa na etine mu osre no so ono. Munsiye siye kwa no ma radi, ye jidi se hon mkonkon no bema sa ene enu biyo ene. Munsiye siye mohon ema radi, ema ye eno. Na senia eyesu no nkofa efi se ene fufuro pi ewo ho a ebre no ase na ayi no afi ho nenso eya dom ewo won a wote no aso bompa yesa hon kronkron no ebe ye adwuma no sese ya ewo ye nyina akoma mu na ebre a yesi ye ntrasi na me wa reshe mu se ya bre yan akoma ase. So we need to be able to be a way out of sin. We need to trust in God. wonim sɛ ɛyɛ kyerɛ kronkron kyerɛkyerɛ a wone no nyɛ baako ɛfiri sɛ biribi Hollywood ɛne ɛma woyɛ biribi foforɔ baabi a mo asɔfoɔ mo ahunu baabi ɛwɔ kyerɛ kronkron no mu a ɛyɛ nokorɛ paa nanso monim sɛ mo kuo bɛpam mo sɛ mo kyerɛkyerɛ saa na monim sɛ ɛyɛ nokorɛ turodoo mo a mofa deɛ ɛnyɛ no ɛbɔ bra bɔne mo agyanom ne ɛnanom a moremmɔ mmɔden ɛntenetene mo mma moremmɔ mmɔden ɛntete wɔn mobɛbɔ mmɔden a ɛsɛ nanso na wɔrekɔ so wiase a nanso mode nhwɛsoɔ bi ɛresi wɔn anim na sɛ morenyɛ saa a nyankopɔn ne ɛrekasa kyerɛ mu monyɛ saa na afei berɛ a obiara asi ne tiri ase na yɛn nyinaa akata yɛn ani ma ɔsoro nyankopɔn nhwɛ onipa a ɛkɔm de no akoma mu na ɔnhunu baabi a wafom na yɛma yɛn nsa so akyerɛ nyankopɔn ɛreka sɛ awurade nokorɛ mu yɛpɛ sɛ wo ne ɛyi anyɛ annie nyinaa na nnoɔma a ɛnte sɛ wo na yɛ me deɛ wopɛ sɛ meyɛ mobɛma mo nsa so ɛberɛ a awurade nhyira onyankopɔn nhyira mo afei kyerɛ kronkron no kaa sɛ yesu kaa sɛ na sɛ ɛne foforɔ yinom nyinaa akyi no sɛ onipa bɛtie me ne di n'akyi wobɛnya deɛ wopɛ awurade ɛberɛ ɛresa nanso kyerɛ kronkron no kaa sɛ dodoɔ a wɔgye dieɛ no wɔbɔɔ wɔn asu
I pray, Heavenly Father,
bom paye osu eja se wo mu biara a wama ne nsa so e wo nokure pa e muka mu no se nyankopon asem a wakin kan no na wa hunu se wa fom ma nhwe wo mu fa enye me e na mehwe e ye wo e na wo hwe ewade wuni ma dwene ene botaye a e wo nsa a wame maso yi no mu achi ma won ifi don yiara won si gyinaeɛ ɛwɔ wɔn akoma mu ɛfiri nnɛ ɛkɔ ɛkɔ nyankopɔn asɛm no ɛne nyankopɔn ne no na madi ɛno akyi ɛmfa ho ɛne akatua no na wɔnkae wɔ wɔn adwene mu ɛberɛ a wɔrekɔ yi awensɛm kyerɛfoɔ no nnwom no ɛsɛ sɛ yesu nko ara na ɔso asɛnnua no na wiase nyinaa nkɔkwa daabi asɛnnua no wɔ hɔ ma obiara asɛnnua no wɔ hɔ ma me asɛnnua kronkron yi ɛna mɛsoa kɔsi sɛ owuo bɛma made me ho afei sɛ nyankopɔn ne kasa a mɛpue ɛwɔ ne tirinnee mu ɛfiri sɛ madi n'ani akyi n'asɛm no nne mede wɔn me ma wo seesei awurade ɛwɔ yesu kristo din mu afei berɛ a yɛsi yɛ ntiri ase yi woreyɛ wo pae mu ka na woasuae ɛyɛ me nwanwa de ma abarimaa kumaa bi a ɔte ha ɔrehim ne tiri hyia na ani bi wɔ hɔ ɛde ma asafo no me ne awurade a ɔsa mo nyarewa nyinaa ɛno ne nne a ɛwɔ asafo no mu na mo a mohia ayaresa nyinaa na mote ahoteɛ berɛ mu ɛma onyankopɔn asɛm biara a monim sɛ ɛyɛ na mohia ayaresa mennim sɛ mobɛma mo nsa so a moma mo nsa so awurade mehia ayaresa nyinaa yɛ afei fa saa nne no ɛhyɛ w'akoma mu mene awurade a ɛsa mo nyarewa nyinaa kae sɛ wɔka asɛm no a ɛsɛ sɛ ɛyɛ hɔ yesu kaa sɛ marko ɛtidu baako nyimu aduonu mmienu sɛ woka kyerɛ bepɔ yi sɛ tutu a na woannye akyinnyeɛ wɔ w'akoma mu a na wogye di sɛ deɛ wokaeɛ no bɛyɛ hɔ a wobɛtumi anya deɛ wokaeɛ no afei yɛn nyinaa wɔ obiara kwan so seesei a sɛ wotiri ase yɛ wo pae mu ka awurade megye w'asɛm di mete wo ne a ɛreka kyerɛ me sɛ wote sɛ deɛ woteɛ nnora ɛnɛ ɛne daapem yisi fam na mede me nsa akɔto abɔfra yi so ɛfiri sɛ onyinii sɛ obɛhunu deɛ ɛkɔ so abarimaa kumaa fɛfɛ ɔbɛyɛ te sɛ me yosef kumaa no ɛwɔ mfie ne kɛseɛ mu na me pese mu nyina bo mpaye awade etio ne me gidi.
Heavenly Father, we're bringing this audience to you.
Yede tiefu ye bro ama won nipa bia ya resa. Na awade bo fro kuma bi no ti hei. Watwe madwene si ne so e wa asanka ne nyina mu. Na hunu awofo a wote ho kura onua kuma ano.
Through medical science, there's not a hope for the little guy. There is a voice of God that rides over everything. And as this church joined together to make every commandment that I know how to do, the rest belongs to you, Father. I'm walking down and laying hands on that child.
I understand him, dear Mono. And it does soon new on my bofra kumano. And coupon nibi or why it di bibia so. Now said the asafu ya kaboom. Eya she de bia minimuno. De akano eya odia eja. Mi si fum. I made the mensa at wa bofra no so. Jenya nkupon, o Yesu Kristo dimu, mipuye ifo, ema o nyankupon tumi, nyankupon ayaresa, mansachitaye emra ni mu, sima numa edisui, ma wonyina, ema we ni mu onyamu.
Heavenly Father, you gave the promise, that's all I know, you gave the promise.
Osreja, wuna oma aboshe no.
It has been done.
Ye minimu nyina nemo.
If you say this, and I'm saying to every devil of sickness or affliction that's binding this body, that's binding these people, every spirit of unbelief, I'm saying, depart from the people in the name of Jesus Christ. Now we know it is written, and now it's been said, let it be done to the honor and glory of God.
In the name of Jesus Christ,
it's asked. Now you that can believe, and believe, no matter what happens, don't have to be the seed drop there. That little
sabre bi kuma no a ewo mu no sa ene no abofre ya wofo emfa ho ne abofre tibia mujidi so nyankopon aba no ato mu akuma mu a sa abori ma no ho beto no mu amaka no ebo mpa ye ama mo ho mo ho mujidi so nyankopon aba no ato mu akuma mu mi yade no asa afi wabodi di mpa ye ama mo si su jina ye na se satan bo modern a wo de sane bra wa chi jina sa spanish asafunumu. Sakwe siada no pano, o boji di empaye mami, na unyankopon eshebo. Di di empaye ebejo ya refono, na unyankopon be manisu, etese yeho, mudidi, kase amen. Unyankopon nshiramo, api yemedane osomono, ama unyabarima rose. Mishisu se, owa ha, unyabarima jewel rose.